malidiyara maliden min bɛ fanfan u bɛ ka segin maliden ɲuman u bɛ ka segin so malidiyara sisini ta yɛlɛ na siman yɛra mali dugu kɔnɔ siman yɛra duniya malidiyara sa nɛgɛ yɛra sanu yɛra mali dugu kɔnɔ sanu yɛra.
Bye.